juzi bwana Churchill ametangaza ati sasa bei ya mafuta itakuwa shilingi 300 kwa lita. Ati kwa sababu ya vita kule Israel na Palestina. Gharama ya bei ya mafuta imerudi chini. Watanzania wamerudisha bei ya mafuta chini na shilingi 30 kwa lita ya Kenya. Naona hiyo soko gani ambaye bwana Churchill ananunua na Watanzania wananunua kwa soko gani? Museveni amesema sasa yeye atawaacha kupitisha mafuta yake hapa Kenya. Amesema atawaacha kwa sababu gani? Amesema they do not want to pay Kenyan corruption. Each and every liter of oil which they are selling, they are eating 30 shillings. If one liter is costing 217 shillings, it should cost 187 shillings. Here nasema tumefanya uchunguzi na wiki ijayo mtatoboa.